Once again, let me just welcome each and everybody to this meeting, the only place whereby Christ Jesus has set forth his own people.
And when the Sony do not say, Abenda Longo, Kumano, Minimum, whatever may get out one to one.
It is the Lord who makes people to meet and makes people to separate.
The Ambuye Mwini, Aminama of Pangans, who are Kariba Mozi, Kumansu Kuariganisa.
It is the Lord who gathers those that are his so that they should continue in this place and set out those that are not his to their allocated situation that the Lord put forth before the foundation of the world.
If you want to be a person who is a person who is a person who is a person Kumanzo nayo moyo ama kachosa iwa mene sana wa ikire kujokila pashambi mfumu wa kutasa kakari na opa mozi akatu uke pakati pa abale.
We have been in the book of John chapter 20 for so many weeks.
Mungata kaya dini mbuku la Yohani mudu 20 kwa masabata angabu.
But today let us first stop or come again if the Lord purpose to do so. And we should go to the book of Esther, chapter 1, verse 9 to 12, just as writing candle to the scripture that we have today.
Kumano lirori tikala mbuku la Esther, mundu wazo wana eni, munga sukumene kuli mawaji sogozo, ati sikula lwa medikali tukia nana msikula lewa.
Esther chapter 1 verse 9.
Maga Esther chapter 1.
Esther chapter 1 verse 9 to 12 says, Queen Vashti also made a feast for the women in the royal palace which belonged to King Ahasuerus.
Munga mwale mbele wa mbugula estele mudu wani, imene ni page 456, ndi maigana inakuti. Vasiti yemwe mkazi wa mkulu, anako nzirakazi majirero nyumba ya jifumu ya mfumu wa Ahasuero.
10. On the seventh day, when the heart of the king was merry with wine, he commanded him Mehuman, Bizipa, Habona, Bitha, Abagat, Zeta, and Kakas, seven Inuits who served in the presence of King Ahasuerus.
Imagine I would take like this on this week, Bogondo and Timon Fumu Livino. Ye Anauza, Mehumani, Bizida, Haribona, Bigida, Ni Abagida, Zeta, Ni Karikasi. Adindo asanundawili wo, agudumi gira pa masoba mfumu Ahasuero.
11, to bring Queen Vashti before the king, wearing her royal crown, in order to show her beauty to the people and the officials, for she was beautiful to behold.
Ndime alefe na kuti, abwele na university, mkazi wa mkulu pa masoba mfumu, ndi ndi kolona wajifumu kuonesa anthu ndi akulu kukoma kwache kupeza anali okongola maonekedwe ache.
But Queen Vashti refused to come at the king's command brought by his eunuchs. Therefore the king was furious and his anger burned within.
Ndime atrofa kuti koma Vashti mkazi wa mkuluyo anakana kudza pa mawu a mfumu adamuuza adindowo potero mfumu idapsa mtima ndithu ndi mkwiyo wache unatentha mkati mwache.
What a beautiful reading. May the Lord bless the reading of his word.
Mulungudu adalise kuwerengedwa kwa mawu ache.
We have read the book of Esther that speaks about a man by the name Ahasuerus. This one was a king luring 120 provinces from India to Ethiopia.
Ethiopia.
He was luring all these provinces, and each and every province was lured by a priest.
Ndipoto iyeyo analikulamulira magawo onse awo 120 koma mgawo lili onse malamulidwa ndi kalonga.
And him had a wife by the name Vashti.
Yeyo uyu anali ndi mkazi dzina lake ndiye Vashti.
And when we see how the Bible speaks about Vashti, it shows that Vashti was a woman, a beautiful woman, married to this king.
Monga rutaona kuchokera mbuku iliri kuti mkazi uyu Vashti anali mkazi wokongola kwambiri amene anakwatiwa ndi mfumu.
It just came to pass whereby this king Ahasuerus made a feast so that his officials, the prince, should meet together and celebrate.
Kunangochitikatu kuti mfumu iyi inakonza madyero inakonza mphwando ocholeka chona kuti akuluakulu ake onse akhale pamodzi ndi kusangalala.
And he had the reason of making it, number one, is to show off his riches to the princes and the splendor of his excellency majesty.
Chitu chachikulu chomwe anakonzera madyero awa kunali kufuna kukaonesa ulemerero wake chuma chake chonse kwa akalonga ake onse komanso ndi mphamvu ndi kumene anali nawo mu ulamuliro wake.
Now when they were celebrating, it came to the point whereby there were drinks in golden vessels. They brought in even wine in abundance so that they should take from those.
Monga rumene anali kukondwerera anali kumwerera kudya azidi kumwa makamaka vinyo kumwerera muzikho za golide komanso anali mchisangalalo chachikulu chipamene amatenga zinthu za mtengo wache kumwera kupamenewa.
And according to the law, it was not a compulsory for one to drink.
Ndipo monga mwachilamulo chawo sidinali tulamulo loyenda kuti aliyense azimwe ayi.
And each and everybody was to drink according to his wish, and everything was in its plentiful.
Kuma kuti monga monga ufuna kwazali sama amwe menanga kwaniriso kupeza china chili chonse chinalipo chokwanira.
The other thing of the reason is found in the midst of the celebration that the king asked his wife to be shown to the people so that people should see her beauty.
Chifukwa chinanso chinali chakupezeka chimene chinapangisa kupezeka kwake pakati pawo chomusangalasa mfumu chinali chonena kuti akaonese mkazi wake wokongola kwambiri kwa anthu onse amene abwera pa phwando.
So when the king made a feast, even the wife Vashti made a feast for the women that were of loyal families.
Ndipo pamene mfumu Ahasuero uyu amakapanga phwando iliri nayenso mkazi wake Vashti anakapanganso phwando kukonzera azimayi am'maulamuliro kapena azimayi akuluakulu amene anawayitana nanso kuphwando.
What a feast! Whereas there, it was a great feast whereby multitudes of people celebrate, enjoy, singing, dancing, eating and drinking.
Linali tuphwando lalikulu kwambiri lomwe linali kumeneko kumene kuna anthu anali kusangalala, kumwa, kudya, kuvina, kuimbira, kukondwera.
Now, on verse 10, it says that on the seventh day, as they were going, doing the work of celebration, on the seventh day, something happens.
Ndeno tikuona kanthu kena kakuoneka mu ndimeya yake ya 10 akuti pofika tsiku lachisanu ndi chiwiri tsopano chisangalo ichi chili mkati chinthu china chake chinachitika.
As we know that numbers has got its meaning and seven stands for complete listing.
Ndiye monga tidziwa bwino kunena kuti manambala awa ali ndi matanthauziro ake ndipo za nambala iyi ya 7 imatanthauza kumalizika kapena kuti kupumula.
So the complete number comes when they were in the celebration.
Ndipo tsopano nambala yakumaliza iyi inakafika pamene anthu ali mchisangalalo.
When the number came on it at his level, Bible says The heart of the king was married with wine.
Ndeba mene nambala ya 7 hii mene ndiyo maliza kwa mene ya kupumula ina kwa na Bible kulangu la mwene kuli ntima wa mfumu una kuongwela kwa mbili ndi vinyo.
So having the wine in the heart, in the head, he commanded the eunuchs by the names Arbona, Bitan, the visitor, Meuman, Abedetha, Zeka, and Kakas, go these 7 in number again to go and bring Vashit in the midst.
Ndiwa mene ntima mfumu hii unaka kondwela kwa mbili ndi vinyo. Alipo anaita na adindo wake amene akukwana so asanudawili ndi mehumanin bizita halibona bigita ndi apagita zetala ndi kalikasi adindo asanu awa ndamenana waitana so msiku la number 7 kwa watu wakuta kaitane mkazi wakakwe.
He sent these 7 to the house of the king to bring Vashit in the midst of the people in the banquet, so that the people might see her beauty, the wife of the king.
Ndeto anawatuma anyamata wawa adindo wawa kunyumba ya kifumu kutaka mtenge Vashiti mkazi wa mfumu abwere naye akamuonese kakulonse kanthamena nabwera kuti anthu akaone kukongola kwa mkazi wa mfumu.
But the Bible says Vashit refused the command of the king.
Why,
when we go in the Old New Testament, there is a word whereby it says the women should be submissive to their husbands.
Pamene tuti tamayang'ana monga mwa mchiramulo tipezezona kuti pali lamulo mwimanena kuti akazi akuyenera kugonja kapena kumvera amuna awo.
So the women are to obey their husbands. Now Vashit is a woman, a wife to a husband of the king. Here the king is commanding the call of the woman, the wife of himself, to come in the midst after marrying with wife.
Ndiye monganso Vashit anali mkazi wa mfumu. Tikuona mfumu ikumuli kutuma zimano adindo kuti akamuitane Vashit ameneyo abwere mtima wake utakondwera kwa mbili ndi vinyo.
The woman knew that her husband is married with the wife, and he rejected like obedience that I can't be among the men, while he was rejecting like a disorder disobedience to the command of the king.
Then Zimari wa maziwa tukuti mwamuna wake, ntima wake wakondwera kwambiri chifaja vinyo. Malumake yeyo anaka ana mwajipongwepongwe kachipongwe kauli muko pangono pokala mklozo nila kutai sininga vide ne kukai milita pakati vazi bambu pamene kunali kukana la mulo la mamuna wake mfumu zimene wake mkula mamuna wake.
But why this woman did this thing in that way, showing disobedience to the husband of herself? Because here we see that the only wife of the king was Vashit.
Kumano ofuso kumati nchifaza ni nzimayu ya napanga zimene zizi ukakana kumvera mamuna wake wa mamuna wake mfumu. Pamene maremba wakulamu kula mosindika buino kulena kuti mfumu ilani ni mkazi mwode katunde zina lage Vashit.
Don't forget that Vashit, this king Ahasuerus was the king overlooking 120 provinces, which means all the princes and their wives and all the common people were under him.
Nemusaiwale munganganira vanja kunena kuti mfumu iyi Ahasuero uyu amalamulira akalonga okwana 120 kusenza kuti pafando limene lili akalonga aja onse amene amalamulira mmagawo 120 aja anabwera ndi azikazi awo anali pamenepo.
So the people were obeying him, but here there is a wife who was to show her obedience to the husband. She is rejecting, refusing, denying to come upon the command of the husband.
Ndipo kala Hazuero munthu wakulu kwambiri anali omvereza kuti anthu ambiri amuna akuluakulu akalonga aja anali kumumvera. Koma tikuona tsopano mkazi amene anayenera kukhala womvera so kwa mfumu akubwera kukakana tsopano kuonesa mwano kwa mamuna wake.
But when we go down reading this we find that it was the plan of God for this woman to see it as unworthy to come before the king among the people, so that a certain orphan living somewhere is to be adopted as a wife to this king Ahasuerus.
Komati kapitiliza kuwerenga tipeza zonera kusogolo kukunena kuti ichi chinachokera kwa Mulungu mwini ndithu kuti mzimayi uyu amve mkati mwake kuti sichaule mukuti akaonekere pamaso pa mfumu ndicho linga chonena kuti iyeyo jachosedwe ndipo atachosedwa kuti munthu wina mkazi wina amene ndi wamasiye amene akufika kuti akakwatiriwe ndi mfumu imene iyo Ahasuero.
It was like a diplomacy, while it was the will of God for this to happen in this way, so that those that are his to come and meet with the exact people where they do.
Chimaone kalunga ndi akusata dongosolo ndithu posadziwa kuti ulamuliro wa Mulungu umene wachita choncho chifukwa mwina wake amene akuyenera kuti akapezeke pamalo amene Mulungu wamukonzera kuti akhale kumene.
I remember when Ken once came to Malawi, that was 2005, again 2007, there was Foster and James, those that were leading us. But it was like compromising, that meant it was Foster to go his way and remaining with James. And it came again to the time of God, whereby James is again going to his way. Now we are here, and almost everybody here now is a new person met with Brother Ken. What God made, you can never understand it.
Sindi walatu mbale kena atabwela kwa nthawe yamba kumalawi kunoku 2005 ana zabwela sumu 2007 nthawe mene mkunena kuti tumwa sopulelwa ndi mbale Foster Chifanya komanso James Mware ndipo mkupita kwa nthawe zimaoneka ngati kuti zinthu zikusokonekera pamene Foster Chifanya anabwelera mbuya anachoka pakati pa utumiki zimaoneka zinali bwino mkupita kwa nthawe kumapezeka sokunena kuti mbale James uja anapezeka anachokanso pakati pa abale leroli tili panopa anthu amene tikuoneka panopa ambiri aifeyo ndi nkhope za chilendo koma zonse zidongoso la Mulungu ndithu.
During that stay of separation with these two, it was like the Lord ends. But when you Lord start there, today we can talk about Msanje, Mziba, that is gender, Kungwa, Kasungu, Mchinji, Salima, Lilongwe, and many areas that the Lord has opened to himself. Fearful souls, that the plan of God, nobody can understood it until when it pleased God to open our ears and eyes and see. Then we see the beauty of our Lord Jesus Christ.
Nthawe imeneyo yakuleka misidwe imene imachitikayo zimaoneka tungati kuti mwina mwake ambuya atsera pamene popote kuti mpingo watha kumalawi kunoko koma tiona sopano kuti monga mukukonza ndi kusiyiratu kwa Mulungu anayikiratu madera amene mpingo ufika wakakule ndi ukafikira leroli tikulankhula tili kusanje kwa Khungwa kuna Thenje kwa Jenda kukasungu kulilongwe madera amene akupezeka ndi zinthu zosamvetseseka ndipo ngati Mulungu mwini sangakutsegulire maso kuzindikira za chinthu ichi sungathe kuziwa koma kukhapokha iye mwini kuti ankomera kukuzindikirisa zakufuna kwake mpamene ukhoza kungomulemekeza iye.
To conclude on this point, there is nothing normal before the Lord.
Ndikamaomba mkota pa mfundo iyi kunenatu kuti palibe chinthu cholakwika pamaso pa Mulungu.
God allows situations to happen in life upon his meaning.
Mulungu amachita kulola zinthu zichitike mu nyengo yake ndi cholinga chake.
So Vashit was left to herself the same time Esther was adopted as wife to Ahasuerus.
Ndi momwe tiona kuti Vashit uyu anakachoselwa kukhala mkazi wa mfumu ndi kukakatengedwa sopano Esther kukayikidwa kukakhala mkazi wa mfumu Ahasuero.
Let us open our books from the book of Romans, chapter 11. Whereby it speaks about Israel's rejection, but not total.
Pamene akulankhula zakukanidwa kapena kutayidwa kwa Israeli.
Here he is speaking about the planting and the grafting.
Abatu akulankhula zakudzala ndi can you simplify that word?
Kutenga mtengo kukwatitsa kumtengo wina. That's grafting.
Abatu akulankhula zakudzala mtengo ndi kukwatitsa kumtengo wina.
So that is the verse one whereby it says, I say they. Has God cast away his people? Certainly not. For I also am an Israelite of the seed of Abraham, of the tribe of Benjamin.
Munga lankhula mundimake oyamba akuti, chifukwa chake ndinena, Mulungu anati anthu ake kodi msatero ayi, pakuti inenso ndi Mwisraeli wa mbewu ya Abraham, wa fuko la Benjamin.
This is Paul speaking to the Romans because it was like people were thinking that God can forsook those that are his.
Awiro anali Paulo amina makala mkulandi mpingu wa kuloma chifuwa panali anfambira amina magazo kutena mulungu uzoteka mwina mwaga kwa kuwasia kapena kuwata ya anfambina liyani.
So he was to speak to the people that God knows those that are his and nobody will be forsaken.
Ndiye amagawa simikizira anthu kunena kuti Mulungu amadziwa iwo amene ali ake ndipo kulibe azasiyidwa ngakhale mmodzi.
Because there is time whereby people thought and preaches that God can easily forsake those that are his.
Palipo nthawi imene anthu ambiri amatha kumayimirira ndi kumalalikira kuti ayi zotheka Mulungu akhoza kuwasiya anthu amene ali ake.
But the thing is, God will never by all means forsook those that are his.
Kumachodziwika nchakuti Mulungutu sanatayeko munthu ngakhale mmodzi amene ali wake.
Number one, he elected those that are his. Number two, Christ came to those and died for them. Number three, the Holy Spirit came and regenerates them. Nobody was left, nobody was in his surplus.
Chinthu choyamba nchonena kuti iwo amene ali ake Mulungu anawasunga ndipo Yesu Khristu anabwera ndi kukawafera ndipo nthawi yaitika ya mzimu woyera azavumbuluka mkati mwawo ndi kuwazindikiritsa za Yesu Khristu palibe ngakhale mmodzi amene adzakatayike kapena kuwonjezeredwa pa iwo.
Again, he needs to give us courage that those that are his, even though they are away, far away, doing whatever evil, time will come whereby Christ will come by their way and draw them to himself and bring them to the fold of fellow elected sinners, so we celebrate and rejoice together in the Lord.
Ndiponso chikhale chilimbikiso kwa ife kunena kuti zilibe kanthu kuti iwo amene ali ake wali kutali motani kwa nthawi zakwana imene Mulungu adzakawakoke amenewo ndi kuwasonkhanitsa pamodzi ndi kuwayika mkhola limodzi la osankhidwa ndipo tidzakakondwera pamodzi ndi kulemekeza Ambuye pamodzi nawo.
There is no gospel without proof. And here is the proof. Paul says, I am one of those or of them from the tribe of Benjamin, the seed of Abraham. I'm an Israelite, saved by grace, not left to myself.
Ndipo palibe uthenga wabwino umene ukhoza kuonekera kopanda muzu ndipaeka apa Paulo amakalankhula zonena kuti inetu ndine mbadwa yake ya fuko la Israeli ndine mbadwa ya Israeli yochokera ku fuko la Benjamin kusenza kuti ndine Mwisraeli weni ndi osangidwa osungidwaso ndi Mulungu mwini.
Number two, verse two, God has not cast away his people whom he knew, or do you not know what the scripture says of Elijah, how he treats with God against Israel, saying,
ndipo ndimachira kuti Mulungu sanataye anthu ake amene iye anawadziwiratu kapena simunaziwa kodi chimene lembo linena za Eliya kuti anawumirira Mulungu poneneza Israeli kuti
here the Lord is giving total encouragement to those that are his, that you never cast away even a symbol, even the least from the least that you have as that Christ died for. Salvation never missed.
Abantu ambaye akupeleka chilimbikiso kwa iwo amene ali ake kunena kuti sadzadzaya kungakhale mmodzi ndipo palibe mmodzi amene akazatayike wa iwo amene ambuye anawazivira kuti kuwasankha kuchokera pachiyambi ndipo chipulumutso sichimatayika maloma ake palibe amene adzakatayike sungakhale mmodzi.
And I know that those that are his.
Kodi adziwa iwo amene ali ake.
Verse 3. Lord, they have killed your prophets and torn down your altars, and I alone am left, and they seek my life. This is a writer praying.
Ndero muni mechita kuti kuona sopano pemphero imene Eliya anakapemphera akuti ambuye anawaphani neneri yanu nagwesa maguwa anu ansembe ndipo ine ndasala ndekha ndipo ali nkufuna moyo wanga.
This is a prayer coming from Elijah. He is the prophet, the high prophet, but now he's reporting, thinking like, because of his wisdom, has done something to hide himself from the harm not to be killed.
Yet he didn't even pay for it. Then I got a very big area, and then I got in the wrong pool wounded too. Guamun Hawaii. Anali kudzimva ngati kunena kuti iyeyo wasala yekha yekha ndipo kuti akukhala pamene pa chifukwa kubisala kumene akubisala zikuthenga chifukwa kuchenjera kwake chifukwa iye wasala yekha yekha.
Is Elijah not Nehemiah?
Makamaka Eliya.
He prayed like he is alone, resting, lifted, and he does whatever he can and hiding himself. He's alive because of hiding.
Analitu kuona ngati kunena kuti yeye ali pamene popo chifukwa cha kuthawa kwake kumene akubisala ndipo akukhala ndimo chifamba kwanisa kubisala Eliya.
What does the divine lessons say to him? That is the name of God, I have reserved for myself 7,000 men of power. The knee to the
bar. May I follow Sovano Aguti? Koma, Guyanka Gua, Murungu, Kudatani Guaye, Umyanka Yauja. May I mobilize to the position where I would eat the men in the Murungu? Dinas Sira Neka and Amuna Ziki is the Sanun this week. I'm in a son of Guadilla Bar.
Here we see the Lord speaking to Elijah. That there is somewhere a nobody group of people worth the 7,000 that I reserve myself, I reserve it for myself. They have never bowed to bow, they are clean before it. It is myself whom I'm looking after them and reserving them and protecting them.
Mukaona mukuyankha kwa Ambuye Mulungu pomuyankha Eliya apa kukamuwuza tsopano ngakhale ndi chiwerengero chomwe chodziwika bwino kunena kuti alipo amuna okwana 7,000 amene ineyo nawasunga nawachingira nawatetezera amenewo kunena kuti sangagwadire bala ndipo sanagwadirepo bala amenewo ndi ineyo amene ndimawapanga kuti akhale chocho chifukwa ndimawatetezera ndi kuwasamalira.
In other words, you're saying that I have got a number that I
preserved, protected, each.
Who are you to
post?
Here it is silencing the boasting man, because this guy, Elijah, was to boast like he has done something good. But God said, no, there is a remnant, there is somewhere people that I
accept
about for myself.
But God said, no, there is a remnant, there is somewhere people that I accept about for myself.
So he was reporting Elijah not to boast. Number two, he was trying, he was telling Elijah that I am the one who reserve, preserve, protect one.
Ndipo apapa tichiyamba tiona kuti panali kukampanga kukhala wotsitepesa Eliya uja komanso chachiwiri amakamuonesa kuti ine ndine amene ndimasunga ndi kutetezera munthu.
That's why in the book of Romans chapter 9 verse 19 and 20 says
mbuku la Roma mutu wa 9 ndi 19 ndi 20 akukuti
you say to me then, why does he still fight for it? For who has resisted his will? Now, crucial question, verse 20. But indeed, O man, who are you to reply against God? Will the thing formed say to him who formed it, why have you made me like this?
Akuti pamenepo uzanena ndine kodi adandaulabe bwanji pakuti ndananakanize chifuniro chache amene uli mafuso ndemayankho somala akuti koma munthu iwe ndiwe yani wakubwezera mulungu mawu kodi chinthu chopangidwa chizanena ndi amene anachipanga undipangira njine chotero.
The question is, who are you, the man replying to God?
Usoto ndiwona kuti ndiwe yani munthu onena kuti ukhozobwezera mulungu.
Which means there is nobody who is to stand in the prime to God.
Whatever the Lord treated, nobody can stand in the prime to God.
Whatever the Lord treated, nobody should put strength. Those that are his, if he saved, they are saved by grace. And if he left to themselves, it's by grace too.
But
it is that grace that
left
others to themselves so that the state of others elected to be in.
Chikwaru ni chisomo chomwecho chimene chimawataya ena kunja kuti ena amene ndosankhidwa akatse kulowa.
So it is very important if you are one of those whom the Lord erected, that you have received this grace. What a comfort to be one of them. Just rejoice and celebrate and say to God be all the glory and honor.
Epo yanga na sopano majidachita chisomo oterowo, pali chitonzo chachikulu ngati ndiwe mmodzi wa iwo amene Mulungu atate wamsunga kuti akathe kulowa mnyumba ya ulemerero ndi kukakondwerera naye pamodzi.
This prayer that Elijah prayed is the prayer that most of people pray, thinking that they are there because of their strictness or what, because of their cleverness, because of their plans, knowledge, whatever wisdom that they need to be there. They are there because they make a right decision of accepting the Lord to be their personal savior. This is not. You are there because of the grace of God.
Pamene iwamaganiza ngati kunena kuti ali pamenepo chifukwa cha chisankho chawo mmene iwanapangira chisankho chabwino, ali pamenepo chifukwa cha ukadaulo wa maphunziro awo, ali pamenepo chifukwa cha zimene iwanachita, ali pamenepo chifukwa cha kuchenjera ndi kuzindikira kwawo. Komano ndicho zivika chonena kuti sumakhala pamenepo chifukwa cha iweyo, koma umakhala pamenepo chifukwa cha kufuna kwa Mulungu badi.
If you are one of them, how can you know yourself that you are in that group?
Ndenga ndiona khala mmodzi wewe ungazwe bwanji kunena kuti iweyo uli kugulu limenelo.
When somebody new came to your gatherings, maybe some other times you do have an inside jealous of him if he preaches more advanced than you, you become jealous of him, like how is he praying or doing in this way? Maybe you take my law, maybe I'll be nobody. Know that you are having that kind of prayer. I am myself next.
Chimene ndichi ndingati kumapemba somkhana akuna khala kuti kwabwera munthu wina wachilendo amene akuoneka zonena kuti akulalikira kuposa mmeneyo umalalikira akupanga zinomukuposa ndiye mkati mwako mmakubwera tsopano msanje iwe mayamba kulinga lezonena kuti adzatheka bwanji kuti awasi wakabwere nkumapanga izizi mmene akupangira mwinani chozoita udindo udindo wanga ukutha kapena mmwene abwera awande kuti apange zonena kuti nesa khale somveka nsakhale soziwika ukazindikira zonena kuti wali gulu limenelolo chifukwa asuma funika kukhala ndi msanje ndikuti udindire mzero lositamandira.
The church is the body of Christ, the family of God, whereby according many different members attached to each other, of where each and every member is to function according to his purpose and erect and weight given before the foundation of the world and before created.
Tifatu mpingo ndiye thupilachi la Kristu Yesu limeneso mukamayangana mungathupiliri ndi ziwalo zosiyana koma zambiri ndithu zomwe zilizonse zinayikidwa kumeneko kukagwira ntchito munthawi yake imene inayikidwa kuti ikagwire ntchito yake ndiye kuti chiwalo chilichonse chimapanga zimene chinayikidwira kuti chikapanga njira dziko lapansi lisanapangidwe mulungu anayikiratu kunena kuti uyimo ungakhala mpingo wa mbuye udzakagwira ntchito mugawe.
Because it's our church. There is only a handless and even other members, but there is no mouth, there is no noise, there is no eyes. Where will sighting come from? Where will speaking and eating come from? Let all the members work according to his design and make.
Kwadu pali mipingo ina kumene kuli ziwalo monga miendo manja alipo ndithu kumene koko koma kulibe pakamwe apo lankhulira kulibe khutu lomvelera ndiye lekani kuti ntchito ya mbuye ikule kuti kolankhulira pakapezeke pomvelera pakapezeke aliyense akagwire ntchito monga mmene mulungu anamwikira kuchokera pachiyambi.
If the tools, the fingers who start smelling smells, they know that this is
comprehension. We should
always pray for the Lord to help us know our work, know our sight, know our gifts in the church of the elect, and do according to how the Lord sets forth. If you are a teacher, teach the way. If you are a preacher, preach the way. We are here to speak only of Christ and Christ alone. Without compromise, no Jesus.
Na tulikhalebe mvero monga mpingo wa mbuye kunena kuti aziyikire ziwalo zonse mmene zimafunikira kukhalira ndipo pasakhalapo nsanje ina iliyonse pakati pathu. Ifangati wewe na ilo mwenye ukakala ukala njila lalikila mwa mulungu kwa panda sanje ina iyo sende kwa kani wina atapweze kwa kuna akulalikila mwa kosa yu kwa mereza kwa nchipe ya mwe kukula mulungu wa tikandi.
As we are going to the conclusion of the time of worship today, let us finish by the same verse, the last verse of today, that is the verse 4, whereby it says, but what does the divine response say to him? I have reserved all my soul 7,000 men who have not bowed the knee to the bar.
Pamene tikuomba mkonda muthenga wa tsiku la lero ni tadenti malizeni ndi kuwerenganso ndime yomweyo ya folo ya mbuku la Roma chapter 11 ndime ya folo yomwe akuti koma kuyankha kwa mulungu kudadani kwa iye ndinazisiyira ndekha anthu amuna 7,000 ndi ziwiri amene sanagwadira avala.
The first thing found here is that God preaches to Elijah, I have reserved.
Chitsiya bado mtiona bado mene Mungu amakachira alikira kuchifundo kuzira kwa Elia ngulina kuti ineyo tadzisungira.
He was raising or humbling Elijah not to disturb, dispose or to honor himself or to boast on himself. You boast
in the Lord. Ukuti kunali kukamuchepesa Eliya kukamuchetcha Eliya ujayo kuti akazindikire kuti Yesu uyenera kusitamandira kapena kuzikweza pa zokhudza Mulungu.
Number 2, I have reserved. Meaning the Lord knows that those that are his.
Zvichajira kuti ine ndadzisungira akamati ine kuti ndanzwa kuti Mulungu mwiniyo amadziwa iwa amenari yake.
In all those that are his, and he reserves them from the preamble.
Ndipo pedza iye amadziwa iwa amenari yake, iyeyo anawapulumusa kuchokera pachiyambi.
Number two is not just reserving, but reserving for my soul. Meaning there is others reserved not for himself, but reserved to go to the punishment held in his time. But there is others reserved for himself. He knows those that are his, and he will die for them, and nobody will be missed out.
Number 4, 7,000 men stand for the exact number.
God knows the exact number of those that are his. Not to worship any idols.
anachita kuwasunga iwowo amulungu anaita kuwasunga anthu amene waja kuti asapembeze mafano.
In our own we can never manage to stand upright before God. We can never manage to abstain from evil in ourselves. But when it pleases God to be one of the reason, He will reserve us and keep us there and protect us from any harm. It's God who kept safe those that are
His.
Let us pray. Dear Heavenly Father, we thank you this afternoon here, morning, other side. Thank you for making it possible that we meet in the close and worship you, Father God. Thank you that in our own we can never manage to stand before you, but because of thy grace, you reserve us, you protect us, you help us. It's our prayer, help us, God, to stand before you, because we understand in our own we can never manage to stand. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen.